just can't. I can't send him up. Nyumira mwana. Yeah. Uganda nyumira mwana. Yeah. Yeah, Moloko le moto katwala wa wajifuna Naji mjago, naji mjago Na yaba gaga mnyu mila mwana Simu movi Hechana chesu nyazi nyoli mbifana nyi
Kama batali ya nyama kito wa wamaji
Na yaba imbi mnyu mila mwana Simu movi Na enga tunyunye, minyo tusinikie Singe ya li smack, hey ya li mbaga Buchila raka shit, bichi bichi man Smash old pass, isuka wa man Black wakora, tena tosasurwa Kalango mwalava, kabozi kesala Deka basomere, si atasirika Nenga mandumu na myugano sara ukumba Black
Mulo,
zebinye mina mwana
Simu movie,
Uganda nyumira mwana
Zebinye mina mwana
Uganda nyumira mwana
Tukira kusimu vidata netu yuwe Kana kasike wegure datensi jamu
Because Uganda nyumira mwana I just can't. I can't say anymore.
But you know who I am?
Useful idiot.
And who are you?
Political piglet.
The politics is a new mira muana. Simu movie.
It's a new mira muana.
She said no confidence we have my J. Balonzi bambi vati anabote vase. Na balonzi munye mira muana. Simu movie.
It's a new mira muana.
Kukera kwevuma. Mabloga mukoi. Balava musala. Bana batomera. Moko itakulia, muna zulia Zikadi bagula, chivina talina Kona sikianisi, mpologo maziria Kaza nyama kesi, togu kachakuna Baku blue tick, the real question is Hani ya kuwa all accessory
Mnye mira mwana
Hani ya kubia mzee Mnye
mira mwana Zema mwana Yeah, yeah, yeah
Zekera kusimu vidata nembiwa mu Kanaka sika vengureda tenzi jamu Baga gani nyumira mwana Simo bobe
Zemi nyumira mwana
Oteka kusteta sumnumia newewa ka
Okendo suku kapu macha sinajira
Na yaba tesi mnyumira mwana Simo bobe
Zemi nyumira mwana
Baba kusoso midi ya TV bavuma
Musajia chakuba zihiti waya galira Nenga munu jia nyumira mwana Simo bobe
Zemi nyumira mwana
Baru